mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenie Mukankusi, nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze kuri radio yanyu. Ni ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri sanga nshuti banywanye b'ijwi rya Amerika, uyu munsi turafungurira mikoro tubahe ijambo muvuge ku kibazo cy'amazi aho mutuye. Nta mutumirwa rero uyu munsi azaza mu kindi kiganiro, twizere ko bizashoboka. Nk'uko bisanzwe muduhe telefone zanyu kuri Facebook tubahamagare tubahe ijambo. Inomero yacu ya WhatsApp nayo mwakwifashisha ni kubanza akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Subiremo, nukubanza kamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Mutubiperero ni mubishobora. Mbibutse ko mukurikira radio rya Amerika kuri FM 104.3 mu Rwanda, turi ku mirongo migufi shortwaves mu Burundi kuri metero 19 na metero 22. Muhadushakire rero, twishimiye kuba turi kumwe namwe. Mbibutse kandi ko mushobora no kudusanga ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacuvewa.com. Mwana tugeraho mukoresheje adresse yacu ya email ariyo radioyacuvewa@gmail.com. Mwatugezaho rero ibitekerezo byanyu, inama cyangwa se ibibazo ku byo mwifuza ko tubaganiriraho kugira ngo turusheho kubanogera. Nongere mwese mbahe ikaze muri kiganiro. Nkuko nari mbivuze mu kanya nti kiganiro muri isanga, turavuga ku kibazo cy'amazi cyugarije abatuye umujyi wa Kigali mu Rwanda. Hanyuma namwe mutubwire huko iwanyu ikibazo cy'amazi cyifashe, niba cyarakemutse se mutubwire uko mwabigenje, mubwire abandi uko mwabigenje nabo bazifashishe ubwo buhanga. Kuva rero aho uyu mwaka utangiriye, ibiciro by'amazi byikubye inshuro zirenze 2, none abaturage bo mu mujyi wa Kigali baravuga ko atari inshuro 2 ahubwo basigaye bahabwa fagitire ikubye inshuro zigera ku 10 izo bahabwaga mbere, mu gihe kandi n'amazi batayabona. Minisitiri ushinzwe ibikorwa remezo Claver Gatete yari aherutse kubwira Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda ko hatahuwe abakozi bakora mu kigo gishinzwe gukwirakwiza amazi bazamura ibiciro. Abaturage rero bamwe bamaze gutakaza ubushobozi bwo kwishyura bagafungirwa amazi, abandi baribaza amaherezo y'icyo kibazo cy'amazi. Reka rero mugenzi wacu asumuta akaba y'uri Kigali mu Rwanda adukomereze iyi nkuru.
Hashize iminsi ku mbuga nkoranyambaga abaturage batuye mu duce tunyuranye tw'umujyi wa Kigali binubira uburyo basigaye bishyuzwa amafaranga menshi y'amazi. Abandi banagaragazaga ko bacibwa amafaranga batabonye n'ayo mazi, cyane cyane muri ibi bihe by'izuba. Benshi bavuganye n'ijwi rya Amerika bo mu mujyi wa Kigali bagaragaje ko iki kibazo cy'amazi ahenze kimaze kubarenga.
Ubusanzwe nkoresha fakture yo ibaye nyinshi bari 800, ariko nagiye kubona mbona metero kibe zanjye zazamutse kugeza ubwo nishi 200 bigeze mu 110 ntibuka. Ariko ni muzigo ku baturage, ubona ko bigoye cyane.
Ahantu ndi ndacumbitse bishyuraga amafaranga atarenze 600 cyangwa 500, ariko ubu ejo bundi babazaniye fagitire y'ibihumbi 37.
Se grave. Mu kwezi ngira abantu bake mu rugo kwezi na konsumaga amafaranga nibura kabije nk'2000 na 200 na 300 na 600 byakomeye bayakoresheje cyane uko kwezi kwashize nishimo 2022 na 600 n'amafaranga 70.
Igihangayikisha abaturage kurusha ibindi ni uko bishyuzwa amazi baba batavomye, kuko hari uduce tumwe na tumwe tugize umujyi wa Kigali dushobora kumara ibyumweru bigera kuri 2 cyangwa 3 batabonye amazi, kandi ntibibabuze ko bishyuzwa amafaranga menshi.
Aho ntuye hariya ku Kabeza bakunze kugira hakunze kubura amazi cyane,
yaba yanazamukaga naboneka uragira kuba yurira akaboneka nabi, noneho kibaza n'impamvu ifagitiri zamuka ubugura na funguri yaje bibona konteri bayirukanka ibayirukanka cyane kakabije cyo narumenye bazajya gisigaye rukujya baza bakazifunga kwa mafaranga rakabije y'amazi n'agwa konteri ntago niba zose zarapfuye simbiza.
Ministre w'ikorwa remezo Claver Gatete aherutse kubwira abagize inteko ishinga amategeko ko yakoze igenzura rigamije kumenya impamvu abanyarwanda batanyuzwe n'ibiciro bishya by'amazi byashyizweho guhera mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka wa 2019, maze igenzura riza gusanga ikibazo gishingiye ku makosa y'ikoranabuhanga ry'ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'amazi isuku n'isukura wasake. Ministre Gatete yavuze ko abakozi b'icyo kigo bazamuriraga abaturage fakture, maze ministeri isaba urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha kubakoraho iperereza.
Ikibazo kijyanye na fakture kimwe mu cyo tumwe dukora ubu ngubu ni ukugira ngo n'abaturage babariwe nabi bakaba bafite fakture zihenze bitarabazwe neza bazishyira kuri wasaka bakabasubiza bakabaha bill nyakuri itari ya yindi iyo bari babahaye. Ibi ngibi ntabwo biri negotiable, kuko icyo gihe ntabwo twakwifuza kujya mu muturage abari wigira icyo gihe n'amanyanga ashobora kuba yarakorewemo. Niyo mpamvu twiyambaza inzego security institutions, kuko ntabwo ari ibintu dutwara lightly bishobora kuba byahombya abaturage wenda ku mikorere itari myiza.
Nubwo abaturage babwiwe kujya mu bigo bishinzwe iby'amazi mu duce batuyemo bagakosoza inyemeza buguzi bahawe, benshi mu bavuganye n'ijwi rya Amerika basobanuye ko basiragiye igihe kinini kuri ibyo bigo barambirwa bakishyura nubwo bataba babyemera. Abaturage bagasaba leta ko babarangiriza iki kibazo.
Nandika ibaruwa nsaba ko bandebere ikibazo cya konteri, ntacyo babikozeho ahubwo konteri baje barayifunga biba ngombwa ko nishyura ayo mafaranga nyine kugira ngo nkomeze nivomera amazi kuko niyo yarambabaje. Nibajije kujya kuvoma mbona birancanze binteye ikibazo biba ngombwa ko nishyura ayo mazi, ariko ni umuzigo ku baturage ubona ko bigoye cyane.
Yese baramfungiye nabuze amafaranga yo kwishyura gye nari ngeze mu 40,000.
Ko twe dufite ibibazo ariko ntabwo tuzabakozi babo abishye nyuma y'ibyo ntitwanamenya n'ubikora nini. Ikibazo gifite wasake ntigikemure abantu n'ababo ntibadufashe
gukorana n'abaturage neza ntibakemure ikibazo cy'amazi ntibakemure imikorere yabo n'abundi barananitse
kandi ahagije. Mu ntangiriro z'uyu mwaka 2019 nibwo ibiciro by'amazi byazamutse, aho usanga abakoresha metero kibe zitarenze 5 ku kwezi, ni ukuvuga abatarenze litiro 5,000 mu kwezi basajya bishyura amafaranga 340 kuri metero kibe imwe. Igiciro cya kabiri ni cy'abakoresha metero kibe zibarirwa hagati ya 5 na 20 bo bishyuzwa amafaranga 720 kuri metero kibe imwe, nawe igiciro cya 21 kugeza kuri 50 ku kwezi bo bishyuzwa amafaranga 845 kuri metero kibe. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboye, urakoze kuri iyi nkuru. Reka noneho tujye ku murongo wa telefone twakire abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Ndabona mwatangiye kuduhamagara muri benshi, ndabashimiye rero kandi ntabatindiye. Reka tubanze twakire Thierry. Wiriwe Thierry?
Emiliwe neza Ireni.
Amakuru iki yawe?
Namahoro n'ukuri. Namahoro
nuko namahoro. Yeye, kwa turimo tuvuga ikibazo cy'amazi aho
ubundi Bujumbura mu Burundi ni reka mvuge ko uwo biraba neza agahunzi karimwo, no kuvuga akanenge karimwo anashaka biranigaragaza, kubera ko ubundi muri karitsiye ya Kanyosha hari igice kinini ushobora gusanga amazi akama kamara umwanya yagiye imbere agakama ku buryo butangaje. Sinzi ko mubimenyereye ku minsi kumbure ijya minsi abandi bita wikende, niyo tumenyereye ko abantu bakenera amazi menshi kuko benshi baba bari mu mihana bari ariko barasukura kuko amazi indwi yose batariko barasukura imihana yabo. Rero ugaca usanga muri uwo mwanya amazi arakamye. Mugabo gusa ikintu gice kibabaza rwose ni uko umunyagihugu umwanya akenereye amazi hari igihe atawuronka ku mwanya nyine yayashaka. Mugabo gusa usanga rezidezo nayo izanye fakture yoyo wa mayanye nivuze ati ndazanye facture yifuze ko mahera taboneka ariko rero owe nahagaze gose n'rezidezo uretse ivyo nuko rimwe na rimwe twibaza ko umenga umunyagihugu ntahabwa ikibanza canke ntiyumvigwa ko kuberako ndiko numvize vyo mu Rwanda ko badugije igiciro jewe nza numva umenga harimo agahazi kuko umunyagihugu ntiyasiguriye impamvu vyadugijwe mbega nibikoresho vyazimvye ni ko amasoko yakamye kuko uvuze ko badugije igiciro cy'amazi buriya amazi ziko turagende ko ndavuga nko ku ruhara rw'Uburundi amazi turabona ko ari menshi mugabo rero ucivuga uti ndadugije igiciro kandi nibaza ko no mu Rwanda ubiravye amazi ntavuze cyane kuburyo usha wumva ko badugije igiciro batavuze impamvu nibaza rero kubwibanje naye nifuza kumenya impamvu igiciro cyoba cyadugije hanyuma nkavunira kagohe abantu bajejwe rezidezo haba mu Burundi no mu Rwanda buriya umunyagihugu ntibakwiye gushyirwa imbere kubera ko igihugu kitagira amazi nta buzima nta n'isuku rishobora kuba mu gihugu murakoze rwose Jenny
urakoze cyane Thierry ugushije mu rya ministre Claver Gatete waruvuze ko umuturage atari ugomba kwahombera ndibwira ko ibibazo ubwo yabigejeje mu babigejeje mu nteko kandi bakaba baramaze kubibona bakabona ko hari abatanga amafagitire adahwanye n'amazi umuntu yakoresheje twizere ko bizakemuka ndagushimiye cyane urakoze nawe twakire na Jean Long
Mwiriwe,
urahagana he?
Kigali ndaraho bita kumukwibo ngubu niho ndi.
Nindera ye. No, kumumeze mute?
Tumeze neza nta kibazo kazuba ni kenshi.
Namwe se kibazo cy'amazi murakigira aho ngaho indera?
No kuvuga ngo twebwe hano dutuye. Ni munce z'inkengero z'umujyi wa Kigali. Ariko noneho amazi twebwe uburyo dukoresha amavomo rusange. Na abantu baba bafite amazi mu mago yabo wenda nibake nabake ntago bavuga ko ari benshi cyane ariko noneho dufite umuyoboro umwe dukoresha uturuka hano ku gishanga bita gaseke uzamura amazi mu misozi uzamurwa n'amamoteri ariko rimwe na rimwe hari igihe amamoteri ashobora kuzana ibintu by'ibibazo ugasanga amazi arabuze ugasanga tugiye kuvoma amazi y'igishanga ariko nanone ntago navuga ko ari ibice byose byacu bya mukuye uko bifite amazi kuko hari n'izindi nce zikivoma ya mavomo yandi yo kugishanga asanzwe
uravuga kudaha amazi atari aturutse mu gitembo cyangwa muri robine
oya hari amarobine nyine asanzwe ari kugasanga nyine birometero n'ibirebire cyane ukwibaza te umwana uri byo ku ishuri ukuntu ari bubona amazi yo gukaraba ubunda mu gitondo kandi ashuri umwana ari buzinduke ugasanga ni ikibazo kandi nayo mavomo yandi rusange nayo wenda twavuga ko dufite aba hariyo abantu benshi nk'ubungubu nkanjye wenda nko ku munsi w'ejo nagiye ku mugezi sanga hariyo amajerekani imirongo n'imirongo ndiba ndavuga ni se ubu ngubu ko nashakaga amazi yo gukoresha ndibuze kuza kubigenza gute ubwo nakoze iki nafashe injerekani nyisigayo byari mu gitoro nka saa moya maze kuyisigayo natangiye mu rugo mba nkora indi mirimo naje gusubirayo saa tanu sanga arabura nk'amajerekani nka 30 ngo ngerweho nibaza nkavuga ni se koko ikibazo cy'amazi ni ikintu kidukomereye cyane
Hari umuntu wari wayisezeho subwo ngubwiye jerekani yawe cyangwa warayihasize uyiteretse ku murongo ugende ugira ngo noneho wibwira uti bangeze ubu ngubu ninjye ugezweho reka ngende mvome wabwirwa n'iki niba ntawe wayisubije inyuma gato we yagatambuka ahibereye
Oya
Hari umwana wari wahasize
cyane cyane oya ntawe nayo nashyizeho kuko n'ubundi babigenda ku murongo bakagenda bazisunika umuntu uvomesha babikontorora bireba
okay
akavuga ati wenda ati ijerekani yari iri imbere yawe ushatse gucomekamo ati ntabwo ari byiza nawe abacunga umutekano ariko cyane cyane wenda ugasanga ikibazo cy'amazi wenda kubura cyane babiterwa n'abantu baba bari mu bwubatsi ugasanga iyo bakenera amazi cyane ugasanga hari abazanye ibidomoro ugasanga hari abandi bazanye ibijerekani byinshi bagafata umurongo nkawe rero ukeneye amazi yo kujya gukoresha mu rugo wenda ukeneye nko guteka se cyangwa nko kumesa imyenda ugasanga uhuye n'icyo kibazo ugasanga bikubereye imbogamizi.
Ibyo bikunze kubabaho buri gihe kenshi cyangwa ni nka Thierry wo muri Mukanyosha mu Bujumbura yari yatubwiye ko we ikibazo gikunze cy'amazi aba makeya kikunze kuboneka mu mpera z'icyumweru aho abantu baba yakeneye ari benshi. Mwebwe ni ibintu bikunze kubaho cyangwa se biba ari uko hari abangabo barimo kubaka amazu?
Ni ukuvuga ngo cyane cyane amazi bikunda kuba mu gihe cy'izuba, kuko mu gihe cy'imvura abantu barenda bakoresha gukoresha amazi y'imvura, baba bafite ibigega bakaba barayafashe akaba ariyo bakoresha, wenda ugasanga nko ku mugezi harajyayo umuntu ukeneye amazi meza wenda yo kunywa se cyangwa wenda no gukora utundi tuntu dukeneye isuku ihambaye. Ariko mu gihe cy'izuba ugasanga wenda nibwo haje kuba icyo kibazo. Ariko wenda ari nk'ikindi kintu wenda navugaho, iterambere ni ryiza cyane, ariko wenda hari ikintu ryica se cyangwa wenda n'akamenyero. Nk'ubu ngubu wenda navuga nko mu gihe gishize wenda nko muri za 2000 wenda n'umunani se cyangwa kabiri tutarabona amazi, waravuga gatinda manuka njye kugishanga ngiye najya kuvoma amazi iminota 30 cyangwa se 40 ukabuvuyeyo. Ariko nareba wenda nk'ubu ngubu wenda amazi tuyafite namenyereye kuvoma wenda mu gihe cy'imba se cyangwa wenda nkagenda nkahita mvoma nkahita nzonda ni muri metero 30 cyangwa 40. Atekereza ukuntu ndi bukore ibirometero 2 ngiye kuzana amazi nabwo ni ibintu by'ingozi.
Mwararemaye ntimugifite imbaraga zo kugenda urugendo rurerure.
Ugatekereza none ukareba wenda nimba nakize injerekani yanjye kumugeza mu gitondo saa moya ikagera saa sita itaragerwaho, ugasanga wenda n'ibyo nari gukora wenda nimba nari kumesa nk'imyenda se cyangwa nashakaga gufura, ugasanga nabyo simbikoze. Kandi ubwo ngubwo umuntu wamanutse ku gishanga akajya kuvoma ku ivomo ryo ku gishanga nibura atuye nk'amazi inshurenye.
Ubwo rero ishyiremo akanyabugabo noneho ujye ujya no kuvoma ayo ngaho cyane cyane yo kumeshesha ujye kuyavoma aho ngaho mu gishanga.
Birashoboka ariko noneho bitewe wenda n'uko uba wizeye amazi ari hafi na hafi, ugasanga nabyo ni ibintu bikugoye. Nk'ubu ngubu wenda naguha nk'urugero, wenda nka kera umwana ajyaga ajya ku ishuri akaba azi ko wenda nimba ishuri butangira wenda saa mani igice akavuga ati ndibuka wenda saa kumi manuke njye nijye kuzana amazi mbona amazi yo gukaraba njye ku ishuri mfite isuku. Ariko ubu ngubu muri iki gihe umwana ni ukuva ku ishuri akajya gutonda umurongo muri iryo joro ryose akavayo nka saa yine z'ijoro, ukibaza igihe umwana azabonera umwanya wo gukora etide cyangwa se wenda ukibaza cyangwa ibyo ari bumesera imyenda yavanye ku ishuri kandi mu gitondo ari buze kuza kongera kuyisubizayo.
Ni ikibazo. Mbese ubwaye imesa nimugoroba bagaca akayambara kararayumye?
Imyenda y'ishuri kubera ko aba ari amaniro yondi meshe akayikubita neza akayikamura arayanika mu gitondo akabyuka imyenda imwe neza.
Yeah, akabazo gatoya aho ngaho muvoma ku ivomero rusange murishyura cyangwa ni amari baba bakoreye abaturage?
Oya, amazi turayishyura, ijerekani igura amafaranga 30. Nanone ikindi wenda nakibaza nkavuga nkisaye ko tugura wenda ijerekani 30 wenda hatita wenda ku metero kibu umuntu aba yakoresheje, ubwo ngubwo wenda ugiye kubara wenda ukabara ijerekani imwe cyangwa se wenda metero kibu imwe ihwanye n'amajerekani angana iki? Ukibaza nimba ijerekani igura amafaranga 30 ubwo ngubwo urumva ahubwo twenda tuvoma kora amavomo rusange atari twebwe tuba tubihomberamo kurusha umuntu ufite amazi yiwe.
Ndarimo baravuga ko metero kibu bakoresha atari nazo bahererwa fagitire, kandi ko ngo hari n'abavuga ko amafagiti amakonteri y'amazi nayo iba yirukanka ku buryo budasanzwe. Nuko none ubwo muri makeya usoza rwose mu masegonda makeya wasaba nk'iki nk'abayobozi baba kumva muri aka kanya kugira ngo ikibazo cy'amazi iwanyu gikemuke muri make?
Icyo bakora wenda ni ugukwirakwiza amavomo henshi kugira ngo buri wese abashe kubona amazi, ariko nabyo ukabona ko ari ibintu bigoye cyane kugira ngo bikorwe, ukabona bitari vuba ahangaha.
Ntacyo ni ukwihangana mukategereza bwo bizashyira bishoboke niba mwarabisabye.
Yego.
Urakoze cyane.
Nawe urakoze.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda twakiri na Jean de Dieu. Turi kumwe?
Yego, ndabumva.
Wiriwe neza.
Niriwe.
Yego urahagana he?
Ni jando je Nkunzimana nkabandi mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya Gitega.
Igitega meze
mu muri kace karere Gitega turashima n'ukuri ntacu ntangwane n'imihara akazuba niko tubona kari keshi.
Ni mujye mu nzu mu gikinge. Nuko ikibazo cy'amazi aho ngaho rero mu Gitega.
Ikibazo cy'amazi aho Gitega uwo muncamake wovuga yuko ikiraba kinini cyane ku buryo bw'uko twogira ingorane amazi turayaronka, ariko ndiko ndaraba umurindi gisagara cya Gitega kiriko kiragukamwo, ndabona neza yuko hamwe atacho kugwa mu minsi turashobora kubura amazi, kuko gushika ubu turashobora kubura amazi nk'ikingo cy'iminsi itatu, ugasanga iminsi itatu iraheza amazi ataje mu makaritsiye amwamwe nko muri karitsiye mperereyemo, birashobora gushika amazi ugasanga turamaze igihe kitari gito nk'iminsi itatu ataje, ugasanga abantu baratonda ku murongo ku buryo bw'uko hageze aho ushobora no gusanga kugera saa sita z'ijoro hari abantu bagiye kuvoma ku bito biba biri hafi y'iyi amakaritsiye, ukumva ko ari ikibazo. Mugabo tukabona nako baza baracishamo amazi akaboneka rimwe rimwe, mugabo biboneka yuko ku buryo tubona igisagara kiko kiraguka bitewe ubwoba hamwe atacyo kogwa by'ukuri, turabona ko dushobora kubyo kwisanga mu ngorane zo kubura amazi bitewe ubwoba cyane.
Izo mpungenge mwazigejeje ku bayobozi se?
Izo mpungenge abayobozi turabona bariko bagikorera, koko nabone barabibona mu gihe amazi aba yabuze, barabona uburyo imirongo usanga yatonze abantu mu mwongo, asanga bariko baragwana kuko bw'uko bishika ubuyobozi ugasanga rimwe rimwe barungitseho nk'abajya abantu bo ku mitumba begera ku makaratsi bajya gufasha gutondeka abantu ukuntu bashaka gutonda ku mirongo kugira bavome atakagwane kabaye, kuko bishobora gushika asanga abantu barakoranye ko bivanye n'uko hari abashaka kuza bashatse gukoresha agategi kugira ngo bashobora kuronka amazi. Gutyo rero turabona yuko abayobozi baravuga yuko icyo bariko barakora bariko barihutira cyane kuraba uburyo bagwiza amazi mu bishoboka kwegera, ni hakaba hari n'ingingo zagiye zifatwa zo gufata ahantu ku myonga, kurandagura ibintu by'ibiti bihateye byegereye binywa amazi cyane, kuko babona yuko umurindi w'amazi uri kuragabanuka, akaba ari n'ingingo twashimye cyane kuko biraboneka neza ko mu minsi atagikoze amazi twagiye turagira ikibazo. Turabona ko nabo nyine barabona yuko hariho akagwane gashobora gushika, reba akaba ariyo ngingo bafashe yuko abantu bose bateye ibiti ku nkuka zegereye imyonga babirandagura agakuraho, gutyo tukabona aya masoko y'amazi kugira ashobore kuzana amazi akwiye. Hama reba gategekanya yuko bagiye gukora ibikorwa bigize kugira bagwize amazi mu gisagara, kuko barabona igisagara kiho kiraguka kandi ko caguka bakirimo barongera amazi.
Nta gushidikanya ko umujyi wa Gitega uzagenda baguka cyane.
Ya nta gushyigikanya n'ukuri n'ibintu biboneka cyane, n'ibintu biboneka kuko turabona amakaratsiye y'ukuntu agenda hanahana, kandi bakaba bafite n'ahantu hashobora kwaguka, n'ibintu biboneka ko kizokwaguka bikeye ubwo ku buryo bw'uko by'ukuri atagikoze, ego atagikoze amazi yogiri yo hoba ikibazo cyane, kuko nuba ari ubu turabona neza yuko amazi uko turagira ikibazo, kandi hari amakaratsiye amwe yamaze gukwiragira bubatse ariko batarashikana ya amazi, urumva hamwe bomara kujya bene gihugu bakabayo amazi akajyayo, hoho urumva ikibazo cy'amazi kivyo mu murenge.
Ese ubwo Jean de Dieu iyo aya mazi yabuze nuko baba yafunze cyangwa aba yabaye makeya, mu bigenza mute hashize nk'umunsi biri mudafite ayo mazi mu bigenza mute?
Kuvuga ngo yabaye makeya ntabwo ntaza, iyo habaye nk'imisi atamaza agana kuvuga iyo minsi irenga atandi magirizi mubonye uko muca mujyaranja n'iki, abenshi mujya gutonda ku mwonga, abatabishoboye nabo ababa hafi bakarondera abatakizera bajya kuyabavomera mu bindi bito bihegereye, urumva ni uko ukuntu twiyaranja nyine kubaho muri iyo kiringo tuba tudafite ayo mazi. Abandi nabo ugasanga bariko bakoresha amazi ava mu migazo, mba ni bya bindi usanga hakishobora guca haduka ingo indwara zivuye ku isuku rike, ko abenshi usanga baza kudahajya amazi yo mu migazo akaba ariyo bakoresha, urumva iyo byabaye ingwano usanga banacishijemo bakayanwa ngo ni meza, mugumva ntabwo aba ari meza ko abarayo bagiye badahajya yireka reka mu tugazogazo.
Oya birumvikana. Ntabwo ariko ayo mazi iyo yabuze uravuze uti yabuze ntaza nyine, ni byaba ari muri bwa buryo bwo gusaranganya tuvuge nka kwa kundi umuyaga nkuba bashobora guha karitsi imwe bakongera gahindi, mumenye igihe amazi ashobora kubura cyangwa birabatungura?
ya umva iyo bishitse twabona turumije gihe cyo cyuko batayafise turihangana kuko n'ibintu tumaze kuba tumenyera ariko gusa twashimira no kuri baragerageza nuko ko hari igihe rimwe bishikwa sanga bene gihugu baravuga ati kubera kamaze rimwe musanga yaje mu ijoro kubera ashaka gushaka sanga yaje mu ijoro utagize ko kandi uje ngo yararire ushaka gusanga we yaje mu ijoro waza kubyuka sanga yamaze kugenda cyaki tubere kibazo mu bwundi bwo bagerageza drama ugasanga bari yaranje nta misi ibaye myinshi nkubu imisi iheruka kumara yabaye myinshi ni gihe twamara imisi ishika kuri ne ariko nahume ngo baratanze siguro yuko bishobora kuba byavuye ku mabara barari karasubirwamo ino onye ariko ahasubiramo wakora igisagara cya Gitega no kuvuga baradisiguri impamvu ishobora kuba byavuyeho kandi biraboneka ko bishobora kuba byari byo ko kuva basubiye kuyatanga nta kiringo cy'imiti itatishobora gushika iyo bishyitse uwo munsi umwe cyangwa ibiri gusahama bakakwiragiza amazi mu makaritsiye kandi baraguza kuza kujya kw'amatara birashika uno munsi ugasanga ikaritsiye kanaka uno munsi ntahisemo ugasanga iyindi bari bayafise urumva bishya bishika re ari ahantu bishoboka abagira ugasaba batoye amakinga bakajya kuvoma mu ayo makaritsiye amazi aba ari
ntacyo mwabimenye mbere nta kibazo mwakwiyaranje ku mugani wawe mukareba uko mubigenza. Reka ngushimire cyane rero Jean de Dieu.
Yego.
Twakire na Théophile. Théophile.
Ndabumva.
Wiriwe neza urahagana he?
Mukomere turi tuvuye mu karere ka Masisi turi tugeze mu mujyi wa Goma. Muri Norikivu mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Mugeze muri Norikivu muri mu rugendo se?
Tuvuye mu rugendo mu misozi ya Masisi hitwa za Ngungu, ubu tugeze mu mugi isaha imwe irasize tuvuye muri Masisi mu rugendo nyine turavutse turi mu rugo muri Goma. Muri Goma ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Yego. No, nuko tugufatiranye mu karuhuko kawe rero.
Ni byiza, ni byiza cyane kuko nabaye ndora mbanga ikiganiro kihari cy'ingenzi ni na cyiza ubwo kandi ikiganiro cyanshimishije kugira ngo tugire uko tukivuga ko.
Mwebwe se aho ngaho i Masisi cyangwa se aho muri Norukivu, Kivu y'Amajyaruguru mwebwe mwifashe gute ikibazo cy'amazi hari icyo mujya mugira?
Ikyo turakigira cyane tena cyane ariko ubu ngubu turayegereje iminsi y'izuba. Ni ukuvuga ko noneho ingendo zigiye kuba nyinshi ubwo ndakuryama kujya gushaka amazi kuyadaha muri Lake Kivu. Ubwo abadaturi iruhande rwa Lake Kivu bagiye gukora ingendo ni ukuza bahera saa munani z'ijoro mu rukerera bajya gushaka amazi kugeza imasayine z'amanywa amazi ari gushakwa. Ubu donke ni ibintu bitugoye cyane n'iki gihe tugezemo cy'izuba.
Ni ukuvuga ko ari abagabo bajya kuyashaka nta bagore cyangwa abana mwohereza kujya kuyashaka?
Oya, bagenda uruvange umugabo n'umugore basohoka mu nzu bakajya gushaka amazi. Abishoboye bagakoresha amamodoka bakajya gushaka amazi. Ubwo abandi ni ingendo usanga bega bikaje.
Yewega. Hanyuma mukumva ikibazo cyakemuka gute? Hari inama cyangwa se igitekerezo mushobora gutanga cyangwa guha abayobozi n'abashinzwe kubabonera amazi kugira ngo kirusheho gukemuka cyangwa se kigabanye ubukana?
Yego, inzira ni nyinshi. Urabona hari niyo usanga amazi bohereje gaturutse ku rezidezo gaja mu ahantu bagiye bashyira za robine. Usanga nanone itiyo rishobora kumara ukwezi, icyumweru, bibiri, bitatu, byarapfumutse, amazi gagarukira aho byapfumutse. Ndagira abayobozi baba bireba kuko dufite abashefu de karitsiye, abanyumba kumi bahagarariye amaminisitere bagombye ku abaminisitere gashinzwe ku kontorora ibyo byose. Ubwo rero batanga raporo, raporo iratangwa ariko ugasanga ntibyitaweho kuko nabo ubwabo baba bari kubireba. Abashinzwe umutekano, abashinzwe ubwo murimo muri guverinoma baba babireba, n'ahandi baba bicaye
none ni mo provinciale
none kuki batabyitaho se kandi baba haba harimo igihombo nkawe maze barimo gupfubusa ninde wishyura icyo gihombo kiba cyajemo mu bijyanye nawe maze
ubwo ni kuvuga ngo abaturage babihomberamo iyo iwawe herekeye iyo kiyo hakaba gitwa ko ariyo robine ukwezi kurashira bakakohereza fakture y'amazi ugasanga ama santimetre kibe ntaho gahuriye n'amafaranga basabye ugasanga ni ikibazo kandi bikunde byange iyo guverinoma igutiriye fakture ugomba kuyishyura utayishyura urumva naho nanone harimo ingaruka
babyitwa ko ari wowe yakoresheje ntibabyitwa ko amazi ari wowe yakoresheje kuko ari ku ruhande rwawe ku itiyo ikwegereye
niko biri kandi mu by'ukuri ntabwo gaba gakoreshejwe
ni ikibazo kitoroshye ariko
ni ikibazo kitugoye wenda abantu baturiye za Masisi ngubwo mvuyeyo bo bafite source naturelle na amasoko amasoko arahari bo bagerageza kwikorera ayo mazi ntibishura bakayatengeneza neza bakayahereza robine ngo bakayashikira nta kibazo ntibibagoye cyane
hatari kure cyane
ariko hano yego ntabwo ari kure cyane ntabwo ari kure cyane bashobora gukoresha iminota 20 hari abakoresha iminota 5-10 ubwo ntabwo ari kure biterwa n'akarere kari ko gukora mva Masisi nayo ifite uburere butandukanye
yego urakoze cyane rwose Teofile kutugezaho icyo gitekerezo cyawe utubwira nuko ikibazo cy'amazi kifasha ngaho iwanyu urakoze
yego murakoze kabisa ubwo tuzagumya kuzaba dutabaza guverinoma cy'ikigo yadukoresha
mugihe rwose bizatungana ye twakire na Gaspar uranyumva
yego ndakumva cyane
mwiriwe
neza
wowe turavugana uri he
turavugana ndi mu karere ka Bugesera mu murenge wa Gashora nko mu kagari ka Biryogo muri rusange
mwiriwe mutahonga
twiriwe neza nyine n'akazu bakaba karatezemo nyine
impeshyi yarakamera ni ukuyihanganira
neza rwose
nuko impeshyi se hari ubwo bafatanyije n'icyo kibazo cy'amazi cyangwa uwanyu mumeze neza
mboko twebwe wenda mu karere k'Ubugesera kubera ko nta hantu dufite ibiyaga batunganya amazi ukayasavinga mu baturage ni ukuvuga ngo hoho uko biri yenda byaba bitandukanye n'ahandi twe kuva dufite ibiyaga barayatunganyije amazi buri mudugudu ugiye ufite amarobine ariko amazi twe turayafite pe ku bwinshi rwose
hanyuma mu byerekeranye no kuyishyura ariko uvoma kwivoma rusange nta kibazo ni ku buntu kuvoma ku mariba babakoreye
ku mariba badukoreye injere kandi abari amafaranga 20 kuko nibyo tegeko rihari
utayafite se
udafite amafaranga 20 se ku njere kandi ntabwo wakumva niyo waba nta bushobozi ufite ntiwabara n'igiceri cy'icumi cyo kugura 1/2 cyangwa niba wabona n'umuturanyi ukuguriza igiceri cy'icumi rwose
nta wiyabura
numva ko ku kibazo cy'amazi bisa nkaho ni nk'ubuntu twebwe rwose kuko 20 mbere batara twubatse aya marobine hari akantu twajya kuyagura nk'abantu bafite amarobine ahandi tuvuye mu karere k'Ubugesera ndetse tukajya nko mu Kangoma ugasanga ibyo rekani ijya kutugeraho ihagaze amafaranga 300
ijerekani imwe gusa
ubu none injere kandi mbere nyine tukabona amazi ahagaze 300 none ubu byaroroshye udashaka gukoresha ikiyaga hakoresha robine ariko nta mpamvu yo gukoresha ikiyaga cyangwa nk'abantu bubaka ni bajya gukoresha iyo ngayo bishatse kugira ngo bye tuzabivunika n'ahundi amazi rwose nta kibazo kereka ewana ntangorane kabisa ku bigendanye n'amazi twe mu karere k'Ubugesera ndibuza nk'umurenge wa Gashora muri rusange
ndumva mwe mufashwe neza rwose
yewana pe yenda kuko navuga ati yenda nuko yenda twaba twegereye yaga bakabasha kuyatunganya bakayaduha ameze neza nta kibazo duteje.
Uko bivuga umuntu yumvise arasanga mutuye mu midugudu, abadatuye mu midugudu bo wamenya uko ikibazo kifashe?
Oya no kwanga nta abantu bungu nta abantu bakitura ku masambo nubanga abantu bose batura ku midugudu abantu ahantu bari hamwe bagira ikibazo umuntu akagutabara kuko ingo zigiye zegeranye. Nta abantu bavuga ngo batuye mu masambu kuko abantu bose bari mu midugudu, niyo mpamvu amazi tuyasanga hafi atatuvunnye bitewe n'uko turi ahantu hamwe nyine buri mudugudu bakagenda bawugenera robine abaturage bakoresha.
Ubu ngaho ndumva byoroshye kuko mugenda bakabaha ijerikani mugatanga amafaranga hanyuma ahwanye niyo jerikani amadolari amafaranga 20 hari abavugaga ngo 30, ni ukuvuga ko igiciro kigenda gitandukana bitewe n'ahantu umuntu atuye.
Ni ukuvuga ngo kubigendanye n'igiciro kuri ayo mazi bakoze atugeraho mu mudugudu, ni ukuvuga ngo itegeko injerikani ni amafaranga igiceri cya 20. Ubwo ni ukuvuga ngo niba udafite 20 wemeye no kuvomesha ukajyana agaceri ka 5 akaguha akavido ka 7.
Hari uburyo bwo korohereza,
ugomba kubona amazi itakugwa ibonde.
Urakoze cyane Gaspari.
Yego, kandi namwe murakoze kandi iyi serivisi ni nziza mu mushaka kugira ngo mumenye amakuru ya buri gace cyangwa mu turere gusa.
Biradushimisha, biradufasha natwe kugira ngo dusangire amakuru namwe. Murakoze cyane.
Ariko niba atari bangavuga ngo uko dufite nko mu masaha 10:00 mwe bwo mfite nka sangahe
ubu hano se?
Aho ngaho muri Amerika
mu masaha y'iwacu ikiganiro tugitangira saa 4, ubu kimaze kugira 37:30. Ubu ni saa 4:37 za mu gitondo.
Murakoze.
Tuvuga ngo mwiriwe abandi mwaramutse. Urakoze cyane. Gaspari rero ishimwe Petros nawe ateye murye aravuga ati amazi ntabwo ahenze pe. Uyu we sinzi aho atuye, nta na telefoni yashyizeho, ariko aravuga ko amazi adahenze, atahubwa ikibazo kiri kubazana fagitire. Abakozi ba WASAC bazana fagitire zidahuye na Metro Cube tuba twakoresheje, ziba zanditse kuri konteri ugasanga zije zikubye nka 3 ku mafaranga twagombye kwishyura. Iki rero ni ikibazo mwakomeje kugarukaho, ariko kandi ndumva cyigomba kuba cyaranagiye hanze cyaramenyekanye, ni ukujyana izo fagitire mukishyuza bakabaha fagitire nzima nk'uko Ministre Gatete yabivuze mu kiganiro mwumvise mukanya na mugenzi wacu Asumta Kaboyi. Ndijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda, dukomeze twakira abakunzi b'ijwi rya Amerika. Noneho tugeze kuri Louis Michel. Louis Michel,
waramutse Eugenie.
Mwiriwe neza Louis Michel.
Amakuru Eugenie,
ni meza yawe se?
Byari byiza, reka rero Eugenie. Ana ni mugeshi.
Yego,
ubu tuvugana vurema abaka izuba rimwe rirava ntabwo yari yaho kibera inka kibera inkuru yayizira umunyarwanda.
Ugize ngo
ntabwo ryarya bakibera inka?
Oya, nibyo.
Ariko mukaya gato gatemeye gutatu yaba ari kibera inka rwose.
Haraba hameze neza
kabisa rwose, kakazi bakana imigoro bakeza
ka kibera inka nyine. Nuko
Eugenia,
ndakumva Louis Michel,
uranyumva neza?
Ndakumva rwose. Hanyuma se ikibazo cy'amazi ngo wawe wanyu
turi ku mazi, turi ikibazo cy'amazi.
Yego,
ariko bajya batanga porosantaje ku mazi abaturage bayabona. Wumvise ukurikira cya kiganiro wavuga ko babareshya rwose. Igihe ntabwo mbyemera, ndakubwira nk'umuntu w'Imana, ubungujya hano ntuye. Ariko se Eugenie, igihugu cyacu iwazi ko kimeze kiri mu nzira y'amajyambere. Uwaba na robine ijya ku muryango wa buri muntu, robine wayibona. Ariko ngiye kubwira umuntu w'Imana, hari amazi sindana aturuka agahita ahantu hari Musambira ku kare hahoze ari komine Musambira, akamanuka akaza nyirugobagoba. akaza no kwisatira do negose mu gashushi akamunuka nyirugo bago kemaza habwa abandi kandi arahari.
Mhm.
Icyo ni cyambere. Ubwo rero Eugenie reka nkubwire ntabwo uzabona ari amazi ahita mu butaka kuri ziriya za robine.
Yego.
Hano mu cyaro cyacu ngo uyajyane uyageze muri buri mudugudu rwose kugeza no gutwabishobora ngenda kugisha umuntu w'Imana ariko noneho rero akagira akarubwira
aboretse gatoya mbere yo gukomeza. None se urashaka kuvuga ko amazi nta muntu wasabye robine mu rugo iwe ubishoboye? Yego, ashobora kuyigira mu rugo iwe, ariko abenshi baravuga ko amariba ahubwo ashobora kuba ari n'amakeya ku buryo ugenda ugatonda umurongo. Hari umwe mu bavandimwe bavugaga ati ukajyana ijerikani ugasanga hari abandi bantu barenze 30 bari imbere yawe, ukaza kubona amazi nyuma ya saa sita bari uyakeneye mu gitondo. Naho kuvuga ko amazi ahari arahari yageraho akabura.
Eugenie, ndakumva neza cyane, reka ngiye mubwire. Ndakubwira ibyahonye.
Ibyahonye.
Usibye robine ziriya za kizungu. Ubu dufite ibintu bita kano.
Ye, uvuge ibyaho ngaho aho uri, kuko tuba dushaka kumenya umuntu aho aherereye, uko ikibazo rwose gihagaze.
Hano twebwe ni mu mezi, nabwo amazi ni make cyane, ndetse n'ubu ngubu ubundi ingerekano amafaranga yaguraga uyitumye nk'umuntu ubu ntabwo ari bibi, ariko kano zirahari.
Uravuga hehe? Uravuga mu midugudu se? Uravuga aho abantu bavoma?
Mu midugudu hano hasi mu cyari wacu, hano mu midugudu.
Hanyuma amazi akaba ahagije se ku batuye iyo midugudu nyine?
Bose amazi arahagije. Abantu bagenda kuri kano mu gitondo bakavoma amazi. Niba undi kano sindize, reka abandi barazizi. Kuri kano abantu bakanyira bakavoma amazi mu gitondo, nimugoro bakavoma, abantu bakajya kuvoma amazi arahari. N'ubu tuvugane, maze kunywa akantu bita agakombe k'amazi gafite nka litiro, ya mazi ya kano meza cyane, ati ntabwo aba ari meza, wagombye kuyateka.
Wayatetse ariko?
Kuyateka mbe ni ngombwa.
Ni uko
raporo yawe wayavomye avuye muri cyacu, uri rwa ruhombo. Barabayita amazina, ariko undi wakombye kuyateka.
Oya, abagomba gutekwa.
Wiwi.
Agomba gutekwa rwose.
Gutekwa. Aho yaba muri robine wakagombye kuyateka.
Wowe rero ku bwawe urabona nta kibazo cy'amazi gihari? Abakubanjije bagiye bavuga amazi mu makaritsiye amwe n'amwe aza, ubundi agahagarara, ubundi hakaba iminsi batayabonye, ubundi bakaba ari abantu benshi cyane bayashaka, haba muri weekend cyangwa se ku yindi minsi, ugasanga hari igihe abakeneye amazi ari benshi kurusha amazi ahari cyangwa amarobine bashobora kuvomaho. Wowe urabivuga wiki?
Ngiye kubwange Eugenie. Ubundi kera twese tuvoma amazi yo mu bishanga, amatemba hafi gutyo agenda. Ibyo byararangiye mu bukwe bwa nijoro, ubu za kano zirahari. Ariko noneho rero ingerekano ko wegura nka 30 mirongo ine 50 gutyo, ariko noneho iyo wegiye kimpeshyi agabanyukaho gato ku buryo kanemu niwagwa bamwituma mu kwezi kwa kane baguhaga amazi ingerekano amafaranga aya n'aya arakandi kiyongeraho. Ariko ndakubwira nk'umuntu w'Imana, amazi arahari
aho ngaho uvuga naho wahuherereye.
Ngiye ndavuga mu karere ka Kamonyi, mu murenge wa Nyamiyaga, mu kagari ka Kidaga.
Yego,
amazi arahari. Nta muntu unywa amazi yo mu binamba, amazi araboneka, akaza abantu bakanywa amazi nk'umuntu w'Imana. Ngiye nakubwira ko amazi reka nyingiye ndetse kwa gatanazi donika none hakugendera hano
hakugendera. Ese mufite zingahe rwo imishere? Mufite amaribanga ku buryo busesuye? Mufite amaribanga
ubu ngubu twaje kumvikuye. Ubu tuvugana mu kagari ka mu mudugudu wa Rugarama. Ariko mu mudugudu wa Rugarama niwamagu ari kane, ngiye ndetse kwa gatanazi
ndahabona
ni gatoya mu mudugudu wa Ngoma iwaje rwacu kuri ya kane. Hano hakurya gatoya ni kimwe cya mu mudugudu wa Kadahima ngiri ya kane, bavuga ngo amazi yaburiye kwezi.
Uti byararangiye nk'ubukwe bwa ninjoro. Ubutse ntabwo bikiba bwararangiye. Ntaba giterura kubira ko badafite amikoro.
Ariko je na kubira, abantu babo bari kimwe. Ariko ni umureke ko za mutusakaje kimutirwanda. Ijaje ni sha batanga rya amazi. Rirahari. Ntabwo bababeshye. Ubwo natwe turimo muri ninjoro nisha. Amazi arahari.
Ama waruvuze nko kuyagura.
Ibyo numvise. Eje ni.
Oui.
Munsi rya numvise yewe. Na wabona ko mugwa nta amazi ahari.
Oya. Oya. Oya, uyimise ntabwo ari byo bavuze. Ntabwo bavuze ko amazi adahari. Ariko ikibazo cyari ko amazi haraho ahari ariko adahagije. Hari no nabavugaga ko kubera ukuntu mujyi ugenda waguka ari ukuntu amazi bayishyura batana yabonye. Hari abavugaga ko amazi afite igihe aboneka ubundi ntaboneke cyangwa se bakariha amazi batakoresheje. Icyo kibazo nacyo cyabonetse ko hari abariha amazi metro kibe batakoresheje ariko bagahabwa amafagitire atariyo.
Ibyo genda byemere rwose ibyemere ariko naho ari ubujeniya reka bitandukanye ibintu mu mujyi nk'umujyi turimo mu mujyi wa Kigali natwe mu cyaro tubatandukanye. Uti kubera iki?
Iryo tandukanyiza n'iryo nshaka.
Bakoresha amazi ya WhatsApp. WhatsApp bya bintu ikora yamamashini bya bindi bintu byose none ni niye kitikuyemo amazi aba make bose cyo mu gihe kirahari. Ngenda kemera ijana ku ijana.
Okay. Nagira ngo tutaza kugenda twumvishije abantu ko amazi ahari ahagije kandi hari abarimo kuvuga ko ikibazo cyahari cy'amazi.
Ikibazo kiri rero nko mu mujyi wa Kigali for example.
Yeah.
Njye navuga ngo tubatandukanye natwe hano mu cyaro. Kuko amazi yo mu mujyi ni WhatsApp y'abaha. Kandi WhatsApp uzi ingufu zayo.
Yego.
Ikoresha amamashini. Igura impombo. Igura ibiki byose.
Yego, ikibazo kirumvikana.
Kandi n'izo yavuye n'aya kuwe nawo aba makeye. Ngenda byemera ko mu mujyi wa Kigali badashobora kugabanuka ho gatoya. Cyangwa se uko yagabanuka agiye mu gihe cy'ikirenga kubyinshi ariko twebwe mu cyaro amazi aba make ariko kuri za kane ntabwo amazi abura ku buryo abaturage bavuga ngo twabuze amazi ku buryo abantu ngo
Rwimisheri, ikibazo ntabwo ibibazo biratandukanye ntabwo abanyomoza bavuga ko atari byo kuko bo bafite ibibazo uko babanye nabyo mu mujyi n'ibyo wanyu n'ibyo koko biratandukanye. Urakoze cyane rero. Urakoze cyane, reka dukomeze. Ndakwifuriza gukomeza kugira umugoroba mwiza. Niyo kibera inka ikunyure rwose. Yego nawe. Yee. Tuve rero ku Kamonyi noneho twakira Uwimana urahagana hehe?
Uwimpaye.
Yee, bari bambwiye ngo n'Uwimana. Uwimpaye hanyuma nuko twihanganira ntabwo uwo waribwiye wakiriye telefone ntabwo avuga ikinyarwanda cyangwa ikirundi niyo mpamvu yarambwiye ngo Uwimana. Uwimpaye urahagana hehe?
Namwumvise kandi ntabwo ari
we.
Ndonda handi mu karere ka Rulindo mu majyaruguru mu Rwanda.
Yee.
Ndimo kumva rero nyine n'amazi.
Mhm.
Ese hari igihe twumva kujya mu iterambere tujya mu mijyi wenda tukumva ko ngo hari ibyo bintu byiza kurusha ibindi.
Mhm.
Ariko hakagira ibyo ukurikiyeyo byiza ariko ukagira n'ibindi bikubangamiye kuba wabibona.
Mhm.
Njyewe sindi muri abo rero kuba ko ntuye mu cyaro nubwo ari mu cyaro ariko nta kibazo cy'amazi gifite aho ntuye n'abo turi kumwe nabo. Twebwe ibyo Ruwi Misheri yavugaga bizakano yakubwiraga twebwe kano zirahari amazi nta kibazo cy'amazi nubwo wenda usanga hari imigezi itemba bamwe babasha kwifashisha ariko dufate ko ayo ngayo atemba bayakoresha mu bundi buryo bujyanye no kuba bafura kuba wayarongesha ibintu runaka ariko noneho ukaba waza kugira andi meza ari ku ruhande yo kunywa wavanye kuri kane yakana navugaga navuze ngo ikibazo cy'amafaranga ku mazi ebye ni ingora abahizi njye ndumva ikibazo kiri mu mijyi cyane cyane rero nkurikije ukuntu rero insanganyamatsiko wenda nayumvise nkurikije n'ukuntu amazi ariyo atuma tubaho tukagira ubuzima bwiza numva leta yadufasha ku buryo abo bantu batuye mu mijyi nabo bagomba kugendana n'abandi ku buryo ibintu byose bigenda ku murongo batatuwe n'imbogamizi mu buzima bwabo kuko amazi ni ingenzi mu buzima bwacu numva rero leta ishinzwe gukora ibyo bikorwa byose igomba kubireberera abantu ikaba yabafasha mu buryo bujyanye n'igihe tugezemo kandi buri muntu wese akiyumva ko akunze ahari nta kintu kimubangamiye mu byo arimo gukora mu mibereho ye yose.
Wowe aho uri mu majyaruguru y'u Rwanda avuze ko ari nahagana hehe neza neza
mu karere ka Rulindo mu murenge wa Burega.
Urumva mwebwe nk'aho ngaho mamuri uvuga uti abari mu mujyi nibo bafite ikibazo nibyo koko nk'uko mwebwe mushobora kubura amazi ya robine mukiyambaza ayo ku isoko cyangwa atemba nubwo mugomba kuyitondera ibyo aribyo byose kuko ayo ngaya atemba bayanduye mukayateka mukayatunga
cyane mbere nuko yaseka ubundi kugira ngo ibikorwa bibanze bizemo noneho naho yitwa ko hari mu musozi mu misozi hejuru bafite ya masoko baba barabagejejeho nayo nubwo yabura ntabwo abura igihe kirekire nk'uko bavuga ngo mu mijyi ibona ijerekani n'amafaranga umunani urumva ko ntabwo bigoye cyane nko mu mujyi nicyo nshaka kuvuga
umunani gusa
ibuni ijerekani urayibona yari ityo 20 n'amafaranga umunani
abandi urumva ko bavugaga 20-30 hari abagera kuri 50 n'abavuga ko byagabanutse byageze kuzamuka cyane bigakabya mwebwe n'umunani urumva ko mwebwe bavugaga akantu k'akabido gatoya ushobora kugenda udafite 20-30 bakaguha k'5 urumva ko mwebwe mumeze neza
ikibazo cy'amazi ntabwo byabagara adasigaye ngo ni ikibazo gihari ntabwo bigihuye no mu mijyi ariko igice kisaba ni uko gusa ntabwo nifuza ngo ngo ngabo mu mijyi bagire ikibazo twebwe nta cyo dufite kuko dusangiye igihugu numva abantu twese twagakwiye kuba twabonera igikimwe kandi bikatworohera mu buzima busanzwe.
Urakoze cyane ndumva ukunda abantu
njyewe rwose birambabaza cyane nubwo umuntu ahangarise nuko nta bushobozi ufite na
ikibazo gikomeye nyine amazi ni ikintu gikomeye kandi gikenewe cyane mu buzima impungenge rero ufite cyangwa se n'impuhwe ufite ndazumva zifite ishingiro. Reka ngushimire reka ngushimire cyane kandi nkwifuriza umugoroba mwiza.
Urakoze cyane ariko mbere na mbere utaransezeraho cyangwa utaratandukana mbere na mbere tuhurize mu mutwe Thomas Kamirindi na Etienne Karekezi bantahirije.
Mbasuhuze Etienne Karekezi na Thomas Kamirindi
iyo abantu bantahirije rwose bampiri
nta rwose ndababwira ko ari uw'impaye nde
w'impaye Jean Damascene
ndababwira.
Urakoze
twakire na Idrissa
wiriwe
uri
hano Kigali noye amazi arahenda cyane
uri muri banyakigali bafite ikibazo cy'amazi
yego amazi arimo arahenda cyane kandi hamwe namwe tutayabona kandi mbere yari amazi twayishuraga make none buri ku gishuro nyinshi ariko kujya kuyishura ugasanga ni ikibazo gikomeye fakture ugasanga ufite ibirana birenga n'amezi 5
kubera ko bakuzaniye fakture batinze cyangwa kubera ko utabashije kwishyura ndayiyongera.
Oya kubera ubwinshi bw'amafaranga barimo bituma nyine kujya mve muri cya kirara bikuvuna cyane bitewe n'ubushobozi umuntu aba afite ariko bisubiye ku giciro cya kera uko ibyo birarane byavamo nta kibazo.
Wowe wararebye neza usanga
byinshi uko tukabura ukuntu tubyishura
ndabyumva. None wararebye neza usanga fagitire babaga baguhaye ihwanye n'amazi wakoresheje kuko harimo abageza ku kabazo kandi basabwa kujya gukosoza.
Urabona nyine fagitire yarazaga tukayishura nta kibazo nane wo kubera ko byagiye ishuro zirenga eshatu ugasanga ya mafaranga n'ukuntu ufite bije yo kwishyura amazi byose bigahura ibyago byatuvunaga ariko ubu ngubu biratuvunda kubera ubwinshi bwayo
ayo mazi none byikubye kugira ngo dufashe wowe uri gurino mu mujyi wa Kigali kugira ngo dufashe gusobanukirwa neza n'iki kibazo abo bavuga ngo amfagitire yikubye gatatu ugeranije nuko yari imeze cyangwa se abandi ngo n'inshuri 10 byaje gute byapfuye kuza ujya kubonuka tuvuga watangaga nk'amadolari amafaranga 5 ukajya kubonuka abona cyangwa 50 byapfuye kuza gutya gusa cyangwa ntimwabibona ko ibiciro byahindutse cyangwa hari ikintu cyabaye ko aravugaga ariwo mu Burundi wabajije ati uko guhinduka kw'igiciro byabyaraturutse
kuri batubwira ko igiciro cy'amazi gihindutse noneho fagitire itangira gusohoka kuri cya giciro nyine bateganyije ubwo rero bitangira urebye nanye n'ishyu ijana 5 ijana 50 ni ukuvuga ngo naye amezi arenga 6
kubera ko wari utabashaga
muri za 30
30 mu mezi 6 se wishyuraga 30 muri ayo mezi 6 cyangwa
oya 30 napaga kwishyura bo mbere ariko bimaze kwikuba byaje nahise mbona bazanye fagitire 150
ku gihe kingana iki
mu mezi 8
ibi 30 nabazaga wabaga yakoresheje mu mezi angahe
mu mezi 5
hai mugiye kubona ubona 120 byari bijyanye urebye kuri fagitire byari bijyanye na metro cube wari wakoresheje zari zije zanditseho
urebye ago byabaga bihuye kubera ngo amazi nakoreshaga mbere nishura mu mezi 5 ibyo 30 byabaga ari sawa ariko ubu ngubu niba amazi bayirukani batima birukanga si yabo twamenya aho bipfira urenze kandi icyo kibazo turagifite hano twese abaturage b'inaha byasobangamiye cyane
none mwarabajije se bababwira iki
twarabajije babirimo turacyategereje nyine baduhe igisubizo gifatika
ku buryo ubu hashize igihe kingana iki rero mubajije nubwo sinzi niba turimo gutindira abandi ariko n'ubundi isaha irageze kugira ngo tutandukane abo tutabashije guhamagara cyangwa se amatelefoni yabo yacitse ndasaba ko batwihanganira kuko amatelefoni amaze iminsi ameze nabi nuko mwarabajije babasubiza ngo iki babwira ko ikibazo kizakemuka ryari cyangwa babarangira kujya hehe
urabona WhatsApp yabisubiyemo na leta noneho dutegereje igisubizo nyine kizavamo kugira ngo niba bazadusonera bibaye bwiza badusonera cyangwa bikagabanyuka tukabasha igirare byose bikavamo yatubera byiza kuba tugiye ku gisubizo bazakitwa nyuma turacyategereje natwe abaturage b'inaha
ku cyifuzo cyawe ni uko mwasonerwa si ukuvuga ngo babahindure fagitire ize nk'uko yari imeze nk'iyo mwagombaga kuba mwarabonye
uko bisanzwe imbere nta cyago byatubangamiraga kandi nta n'ikirane cyabagamo
reka twizere ko babyumvise rero ngushimira cyane Idrissa kuba utugejejeho ibitekerezo byawe kimwe n'abandi mwese abo twaganiriye ndetse n'abaduhamagaye abatwandikiye tukaba tutabashije kubahamagara kubera imirongo ya telefone itaciyemo cyangwa yacamo zigahita zicika mwese mbashimire abadukurikiye mudafite uburyo bwo kuduhamagara mwese rero ubwo turafite ku mutima ku buhanga bw'ibyuma hari engineer Rob McLean yarafatanije na Fasil Gebeho kuri mikro yari Eugenia Mukankusi mwakoze mwese rero mukomeze kugira ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington.